Hey, yo, see, it's the double ID. Pige wanekana hata kwenye baibui Mchova kipewa hilo zigo hainui Chungu cha moto bila fundi hawipui Wachina wanaleta mbolea haujui Minalipenda likiwa so natural Au likizugushiwa mikogo ya kanga so cultural Mchizi na kuwa busy mithile Babylon Nasuuzo mwili macho dumb Hadi roll Bonge la kalio Mapedeje wanamwaga bonge la salio Natetema mwili likitingi Chicago Na chendi mbali kama liki katishaga Zawadi ya kudumu ni kubarikiwa Hata ujirembe vipisi tunatazama Sura hata mbuzi anayo ila sasa Hata ujirembe vipisi tunatazama Toto limejaa kama limeficho siri siri Usiombe liki katika makiri kiri Huto cheki popote chini ya kiwili wili Udenda utakutoko tasema you gone get it Linavocheza limejibeba linajiweza linavonesa linapoteza Linawatesa wanavokesha kulisomesha kulisebenza linavotega Juu kama nyigo chini kontena Kita macho ya nanasa kama antena Duka la vitu limejaa vema Haya mambo ya mamisi wala sina hamtena Lina afya kibao likikatisha kwa madingi nitalaka kisa Zawadi ya kudumu ni kubarikiwa Hata ujirembe vipisi tunatazama Sura hata mbuzi anayo ila sasa Hata ujirembe vipisi tunatazama Kila nikiona haya mambo mima wenge kichwani na chombo hewani Na waza nitakuwa jerubani mashindano ya kiwa haini silege dimbani Napenda likienda Napenda likirudi Napenda likilala Makusudi Kifudifudi Liki tembea pata shika mpaka sifa utasema la katika Kila kukicha majogo ya na wika ya naita ila kisa Linatetemesha la zaida transforma na sijui tutapona Bonge la goma kulipiga weno malime wamba kila kona Zawadi ya kudumu ni kubarikiwa Hata ujirembe vipisi tunatazama Sura hata mbuzi anayo ila sasa Hata ujirembe vipisi tunatazama
Whoa, whoa, whoa.